kaliyaha xogey arrimaha dibadda ee Maraykanka u qaabilsan diblomaasiyadda iyo bulshada Richard Steingall ayaa wareysi siiyay VOA-da kaga hadlay arrimaha ay ka mid yihiin la dagaalanka kooxda xagjirka ee ISIS, waxbarashada iyo adeegsiga ilaha warbaahinta gaar ahaan baraha ijtimaaciga. Wareysi ay la yeelatay wariyaha VOA-da ee wasaaradda arrimaha dibadda Pam Tompkins waxaa inoo soo koobay Cabdiraxmaan Xuseen Furre.
akaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka u qaabilsan diblomaasiyadda iyo bulshada Richard Steingall ayaa wareysi VOA la yeelatay kaga hadlay arrimo dhowr ah, iyadoo kaliya Richard wax laga weydiiyey halka uu marayo dadaalka la dagaalanka qalalaasaha iyo kooxaha xagjirka ah ee ay waddo wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka, wuxuuna ku jawaabay:
Well, the message at UNGA is a follow-up to the President's summit on countering violent extremism that the White House had last year.
Dadaalka ay waddo wasaaraddu oo uu taageeray barnaamijkii la dagaalanka xagjirka ee xagaagii la soo dhaafay ayuu ku sheegay haddii uu madaxweyne Obama rabo inuu madaxda adduunka ee ka qaybgalaya kulanka guud ee qaramada midoobay ka dhaadheeyo in ololaha la dagaalanka xagjirnimada uu noqon doono mid dhinacyo fara badan leh sida waxbarashada, warbaahinta, wuxuuna noqon doonaa, buu yidhi, mid diirad weyn la saaro. Mudane Richard ayaa la weydiiyey bal inuu u jeedo wax guula oo dowladda Maraykanku ay ka gaadhay ololaha bulshada ee ay ka wado dhanka warbaahinta, waxa uuna yidhi:
One of the things that's under me as Undersecretary for Public Diplomacy is the Center for Strategic Counterterrorism Communications.
Waxaan maareeyaa xarunta istaraatiijiyada ee la dagaalanka isgaarsiinta argagixisada, taasuu sameeyey Clinton, waxayna isku bedeshay meel lagula dagaalamo ISIS. Hawshu waa mid kolba isbedelaysa. Haddii aad eegto waxa la qabanayo, waa mid ay sii kordhayaan dadkana la wadaagaya. Waxaan dhihi karaa ma nihin fariin wadayaal ugu wanaagsan fariin tayada. Waxaanu gacan ka heraynaa cid saddexaad si aanu uga hortagno fariimaha ka imaanaya ururka ISIS. Kaliya Richard ayaa la weydiiyey eedayn loo soo jeediyey laamaha sharci dejinta ah oo ah in jawaabta uu Maraykanku ka bixiyo arrimaha warbaahinta bulshada aysan ahayn mid leh saameyn, taasoon u muuqan inay beegsanayso dhallinyarada, waxa uuna yidhi:
What they don't seem to understand is that it's not US versus ISIL messaging. It's Muslims around the world versus ISIL.
Uma muuqdaan inay fahamsan yihiin in tani ay tahay wax u dhexaysa muslimiinta adduunka iyo ISIS oo 90% lagu qoro af carabiga. Waanu adeegsanaa af ingiriiska, balse waa mid yar marka carabiga la barbardhigo. Kaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka u qaabilsan diblomaasiyadda iyo bulshada Richard Steingall ayaa ugu dambeyn la weydiiyey in dadaalkan uu u muuqdo mid xoogga saaraya oo keliya ISIS, balse ay jiraan kooxo kaloo dadka ka dhiga xagjir, bal inay kuwaasi xoogga saari doonaan iyo in kale, wuxuuna ku jawaabay:
Well, the government effort we're focused on Boko Haram, Al-Shabaab, we've been giving...
Boko Haram, Al-Shabaab, ayaanu sidoo kale doonaynaa inaanu fariimahooda dhuunta u galno isla markaana aanu tagno goobahay ku sugan yihiin.
Mahadsanid Cabdiraxmaan Xuseen Furre oo inoo soo koobayay wareysigii Pam Tompkins ay la yeelatay kaliya xogeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Richard Steingall.